Naona haikai mbili wala tatu. Napewa kodi kwenye grupu la WhatsApp, joni tukutane. Kuna jenda mbili tatu, sunajua tena yale mambo yetu ya upatu. Najikoki, miss hip hop, no time for jokes boy, I handle my own stuffs. Kwenye wengi kuna wingi wa udaku, mina fata kili tulileta kusuflan aku. Tukamalize poa, chap chap, na wanangu tukangoa bada tu ya clap clap. Tuzame kona botu nyonye mbili tatu, sunajua bado mapema mara pap. Watu wana pesa chafu, mishikavu kwendafu, ukianza kwenda low, kula puff mbili tatu. Home niliaga natoka daka mbili tatu, oya kabla tuje sepa ongezeni mbili tatu. Yeah, tunapiga story
mbili tatu,
huku tunakula bia
mbili tatu,
DJ anatupigia
mbili tatu,
ni muda kurelax bada mishe
mbili tatu.
Tende smoke us back, back, back
mbili tatu,
dance in the watch your steps
mbili tatu,
ase tuzi pambani
mbili tatu,
zingine fanye tuagizie
mbili tatu.
Yo, mbili tatu zikaza mbili tatu, zikawa kumi kumi vikawa vizito vyatu. Tukakubaliana tuongeze mbili tatu, vikanza vituko zaidi ya Katarina wa Karatu. Michaluko madanga wametanda nyaku nyaku, wanajua mkiwaka mtataka vya chap chap. Tona kenda karu, kenda karude lafu, hata kama wamekuja na mweza mtacheza rafu. Si unajua ulabu, tukona isiwe tabu, tujichanganye kati tuongeze mbili tatu. Bonge la party watu high fiatu fiatu, toto za mascot versus toto za kibantu. Watu wana pesa chafu, mishikavu kwendafu, ukianza kwenda low, pula puff mbili tatu. Home niliaga natoka daka mbili tatu, oya kabla tuje sepa ongezeni mbili tatu. Yeah, tunapiga story
mbili tatu,
huku tunakula bia
mbili tatu,
DJ anatupigia
mbili tatu,
ni muda kurelax bada mishe
mbili tatu.
Tende smoke us back, back, back
mbili tatu,
dance in the watch your steps
mbili tatu,
mwache tuzi pambanie
mbili tatu,
zingine fanye tuagizie
mbili tatu. Mbili tatu, mbili tatu, mbili tatu, mbili tatu.
Tende smoke us back, back, back
mbili tatu,
dance in the watch your steps
mbili tatu,
mwache tuzi pambanie
mbili tatu.